halali wala sinzi, hanya chipeke yangu Mungu Baba, wanaoniombea shari hazinifiki, ananilinda Mungu Baba.
Check it out, yo. Chupa mkono chai au si?
Hizi zinapigwa hapa na mla mkono.
Tushapita haso, tushabeba zege, ugali mandondo wa kwa mama chege. Right now tuko hapa, tumesha jipata, hakuna mashaka, matato, mashaka. Na kuna watu hawataki twende, rumbaya ijengi, wanafosi wa jenge. Ila tuko hapa, right now tuko hapa, wanangangana kufosi kwenye njia situpote, ila sagobi akipanga lazima litoke. Okay, okay, huwezi shindana na
sagobi,
wanashindana
na sagobi,
usishindane na blessing over blessing, huwezi shinda na
nasa kodi,
wanashinda na
nasa kodi,
usishinda na
nasa kodi,
kwa mana kasha blessing, blessing over blessing.
Lakini sipote, Mungu wangu yuhai, anazidi nibariki, and of I no say. Nibariki
sago,
ipesa vya kote, imia mia mbili nisitiri nisivikosea. Osh, nye Mungu yu,
nye Mungu yu,
so babako,
aleluya,
upanza pangiwi, anafanya takacha. Nye Mungu yu,
nye Mungu yu,
so babako, wanoneonea wivu sana kula kwa macho.
Baraka za Mola na bi mkubwa, nizinafani ni survive umjuba.
Amen.
Na ukitaka tutu pishane luga, nizingue kwenye mkwanja afuba.
Amen.
Kitambo mina zichanja mbuga, nitapoteza saa ila sipotezi muda. Kazi ni kubwa, tushakuwa kubwa, achia toto cheze za ubuga.
Sina whip, sina whip, sina jealousy, nona toto naingia mbaga gia si. Sina whip, sina whip, sina jealousy, wambia lipo ingia tatokea si. Sina whip, sina whip, sina jealousy, wambia lipo ingia tatokea si. Sina whip, sina whip, sina jealousy.
Maisha yenye ya kibongo, watu wana dogo, ukiwapa kiso wanangangana kufosi kwenye njia situpote, ila sagodi akipanga lazima litoke. Okay, okay, huwezi shindana na
sagodi,
wanashindana
na sagodi,
usishindane na
blessing over blessing,
wezi shindana na
sa.